Esule ya makumi asatu. Musa na agambe mitwe jebika by'abaana ba Isirayiri nti, kino kye kigambo Mukama kyalagidde. Omusajja bwane ya mango bwe ya meri Mukama, oba bwana alayiranga ekirayiro okulaganya obulamu bwe n'endagaano, tavumisanga kigambo kye, anaakolanga nga byonna bwe biri ebifuluma mu kamwa ke. Era omukazi bwane ya mango bwe yamo eri Mukama, neyeeraganya n'endagaano ng'ali mu nnyumba ya kitaawe mu buto bwe. Kitaawe n'awulira obweyamo bwe n'endagaano gy'alaganyiza obulamu bwe. Kitaawe n'amusirikira, kale obweyamo bwe bwonna bunaanyweranga, na buli ndagaano gy'alaganyiza obulamu bwe eneenyweranga. Naye kitaawe bw'anaamugaananga ku lunaku lw'awulirirako, tewabangawo ku bweyamo bwe newaakubadde ku ndagaano ze ze yalaganya obulamu bwe eneenyweranga, era Mukama anaamusonyiwanga kubanga kitaawe yamugaana. Era bw'anaabanga alina bba obweyamo bwe nga buli ku ye, oba emimwa gye bye gyogera ng'ayanguyiriza byalaganyiza obulamu bwe, bba n'awulira n'amusirikira ku lunaku lw'akiwulirirako, kale obweyamo bwe bunaanyweranga n'endagaano z'alaganyiza obulamu bwe zinaanyweranga. Naye bba bw'anaamugaananga ku lunaku lw'akiwulirirako, kale anajjululanga obweyamo bwe obuli ku ye n'emimwa gye bye gyogedde ng'ayanguyiriza byalaganyiza obulamu bwe, era Mukama anaamusonyiwanga. Naye obweyamo bwa nnamwandu oba bw'oyo agobeddwa bba, buli kye yalaganya obulamu bwe kinaanyweranga ku ye. Era oba nga yeeyamira obweyamo mu nnyumba ya bba, oba yalaganya obulamu bwe n'endagaano ng'alayira, bba n'akiwulira n'amusirikira n'atamugaana, kale obweyamo bwe bwonna bunaanyweranga, na buli ndagaano gye yalaganya obulamu bwe eneenyweranga. Naye bba obanga yabidibyaku naku lwe yabiwulirirako, kale buli ekyafuluma mu mimwa gye mu bigambo by'obweyamo bwe oba mu bigambo by'endagaano y'obulamu bwe tekinyweranga, bbanga abijjuludde era Mukama anaamusonyiwanga. Buli bweyamo na buli kirayiro eky'endagaano eky'okwebonereza obulamu bwe, bba ayinza okukinyweza oba bba ayinza okukijjulula. Naye bba bw'anaamusiriikiriranga ddala bulijjo bulijjo, kale anaanywezanga obweyamo bwe bwonna oba endagaano ze zonna eziri ku ye ng'abinywezezza, kubanga yamusirikira ku lunaku lwe yabiwulirirako. Naye bw'anaabidibyanga ng'amaze okubiwulira, kale ye anaabangako obutali butuukirivu bw'omukazi. Ago ge mateeka Mukama ge yalagira Musa wakati w'omusajja ne mukazi we, wakati wa kitaawe w'omuwala ne muwala we ng'akyali mu buto bwe mu nnyumba ya kitaawe.